know you love me, me, I love you so, why? Better when you leave me, me, I leave you so, why? Wanataka uniache kisa masikini sikufai. Eti sina kitanda na kulaza chini sikufai.
Napenda we ufanane na wale
Bazavent money. Bizi pendi we chini ulale Bazavent money. Benzi benzi na feza ni feza, tujikune tunapojiweza. Hata kama mimi sina feza, nacho waza kukubembeleza. Then I know you love me, me, I love you so, why? Better when you leave me, me, I leave you so, why? Wanataka uniache kisa masikini sikufai. Eti sina kitanda na kulaza chini sikufai. You love me, me, I love you so, why? Better when you leave me, me, I leave you so, why? Wanataka uniache kisa masikini sikufai. Eti sina kitanda na kulaza chini sikufai.
Wakija wageni matatizo, wapi ugali, wapi kitoweso. Usijari wote akiri wanazo, wanatambua sisi atuna uwezo. Usijari sana matatizo, usifuate na yao mawazo. Hata au ambao mari wanazo, ni wachache wario zari wanazo. Nakupenda mama,
hey,
sipendi kukona na wewe tukitengana. Hey, tikisa mimi pesa sina.
Fucking mother again, man. Team White.
Then I know you love me, me, I love you so, why? Then I went to leave me, me, I leave you so, why? When I talk of me, I check his amasikini sikufai. Eti sina kitanda na kulaza chini sikufai. You love me, me, I love you so, why? Better when you leave me, me, I leave you so, why? Wanataka uniache kisa masikini sikufai. Eti sina kitanda na kulaza chini sikufai.
Wewe unacheza kama pele, ile ujali zao kelele. Kila wakileta mambo tele, wache wao wapige kelele. Vya kubimbi wanaona gele. Nele wafeza sika manywele, uwa zinakuja pole pole.
Kitanda na kulaza chini sikufai.